sweetest producer, it's Pete Feezy, the beat killer. Yeah, yeah.
Enkosi ngicela ungithathe ngibeke emaweni. Nami ngifuna kuphila impilo ethebelele. Ngihle imali nesingane sami. Njengoba dale ngizohamba, cela usalelane ekhaya. Mina ngiwekhomba kandonga ziyaduma. Kanyama ipeli phela masinye ndoda. Bengicela ungibe. Oh my umbe, oh nkosi ngibe. Heba fetha ngin'understand. Heba fetha ungicela nga-pretend. Heba fetha ngin'understand. Bengicela ungithembe, ngithembe nkosi yami.
Ilo inqakile lamakhaya. Dala ipokile lamakhaya. Saye koli, saye koli nyophandela umndeni wami. Ilo inqakile lamakhaya. Dala ipokile lamakhaya. Ilo inqakile lamakhaya. Dala ipokile lamakhaya.